Praise the Lord. Praise His holy name. Idima, Idebube, Iduku, Imarama, Idingazi. Idima, Idima, Idebube, Imarama, Iduku, Idingazi. Idima, Chineke ngiwe.